Inkululeko ichaza ukwazi ukwenza noma yini oyithandayo noma nini uyithanda. Kunjalo. Ingani phela ilokho bani sasicabanga isikhathi esikhulu. Kodwa ekukhuleni kwaye ngokuyacaca ukuthi ayikho inkululeko ekhona ingekho imngcele, inqubo nemithetho ethile ngayo leyo nkululeko. Ngikubingelele phine kwamukele futhi enkosini yethu Fresh. Ngosibonelo PT wakangema ongumlomo kaBenedict we Christianity Works. UJesu weza ukumemezela ukukhululwa kwabathunjwa, ukubona kwabangaboni, unyaka omuhle wenkosi, kahlehle wathi ngaye. Lapha kuJohn 8, verse 36. Ngakho ke, uma indodana enikhulula, niyakuba ngabakhululekileyo impela. Umphostoli uPawulu ukubeka ngalendlela, lapha kwabaseGalatiya 5, verse 1. UKristu wasikhulula ukuba sibe nenkululeko. Wow, kwamnandi lokho. Nansi inkululeko ekugcineni. Kodwa bangaki kithi abasulelwa amaslate abo abaclean ngokukholwa nguJesu ebese baphinde futhi babuyele emumva bowenza into efanayo njengesigebengu esikhishwe ejele, kodwa uvesela ukuthi siphumele kuyokwenza futhi obunye futhi ubugebengu. Okungakho kulelo vesi kanye uPawulu engeza laphaya kwabaseGalatiya 5 verse 1 athi, ngakho-ke yimani niqini, ningabi nisaboshelwe ejokweni lobugqili. UJakobe umfowabo kaJesu enubeya ngale ndlela ekaJakobe 1 verse 25. Kepho ubukusisa emthethweni nopheleleyo wenkululeko nohlala kuwo, engesiye ozwayo nje akhohlwe, kodwa engowenzayo asebenze, lowo uza kuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe. Umthetho perfect wenkululeko yizwi likaNkulunkulu. UNkulunkulu ekhuluma inhlakanipho yakhe, uthando lwakhe nokulunga kwakhe empilweni zethu. Uma thina singenza okukodwa ukulalela phaqa, akusikho nje ukuthi siyakhohlwa kushoyo, kodwa siyolahlekelwa isibusiso lesikanye uJesu eza ezele ukuba ezosithulula phezu kwethu. Kodwa engowenzayo asebenze, lowo uza kuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe. Ngakho-ke kula kuyikhethela, ungayiqhubekela nesono sakho bese ubhekana nomphumela, noma umukele izwi likaNkulunkulu ulifake enhliziyweni yakho uliphile bese uyabusiswa iNkosi ngokulala kwakho. Inkululeko iyo-ke le, ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Lezi nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp inombolo ithi 067 706 0077. Sothokoza ukubusisa ngazo.